You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby. It's only.
Loving bagana, kill a kona nae. Kibo boom bim bona gongana na. Nite seke badai. Kalivyo kana wazifaka. Be, kabebe kana valishaga. Ya be, that I was in mekajako pemba na me. I just wanna love you, my lady. Slow, slow, hey girl, you got me. You got me. Umethubutu, mwanamke shoka na sio butu butu. Wanakutaka paka ndugu, haujani choka we sio abuku buku. My baby come closer.
Lela ni kombo Zidisha chumvi kwa nyodo Usisa umasham sham Wakunje ndita kidogo Nipe kimoja ni chojo Uwambaru kidogo Nipe yote ni kam kam Tutumia kufaganzi Tuwa bloku vichwa panzi Tuwa nike wazi wazi Umethubutu Wanamke shoka na siyo butu butu Wanakutaka mpaka nduku Haujani choka we siyo wa buku buku
My baby come closer My baby bend over
Nitukwe na malenge lenge
Tikisa, tikisa
Haya,
tikisa